Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezibwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission Nyombi Tembo asabye abayiiya okukola mu bwangu obw'ekika ekya waggulu ennyo basobole okuba nga bye bafulumya bisobola okubiisanya n'akatale ak'ensi yonna. Okusaba kuno Nyombi Tembo akoze mu kutongoza enteekateeka ezattabamiruka w'omulundi ogw'ekkumi ku by'empuliziganya agenda okutegekebwa e Makerere ku Makerere University College of Engineering, Design, Art and Technology okuva mu Juni ng'ennaku z'omwezi 24 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 wansi w'omulamwa okugamba nti okusoosowaza obuyiiya n'okuba nga banoonyereza mu tekinologiya ly'ekkubo buli omu lyayaayanira.
It is through such engagements that research moves beyond theory into practical solutions that create jobs, improve services, and drive inclusive growth. As we launch this year's conference, we reaffirm our commitment to strengthening linkages between academia, industry, and government. Market-driven innovation thrives in ecosystems where researchers understand industry needs, where entrepreneurs are supported to commercialize ideas, and where policy frameworks enable growth and